Abali mbuweleza bwa insuwa baga amantufu na insuwa bwa abu kakasanga baga saba na Uganda mbuweleza buna Uganda buenaba ya kuongela kumwendo kwa abantu abali na insuwa. Choka senkulu wa National Insurance Corporation, Nick Elias Edu, agamantu choka abantu manji tebalina bulungi bwesige mu insuwa ezenja ulonganolo chechisani de insuwa okulinyi so mtindo kwa zo. Okwogera bino Edu, senkulu wa Nick, abadde ku mukolo company kwe yafunidde ebbaluwa ekakasa omutindo gw'obuweereza bwayo eya ISO Quality Management System Certification. Ebbaluwa enezibwa